Mina kuzeka tukiza kipioi, unapika mariuzi na kacha na mdowi. Mina kuzeka tukiza kipioi.
King Fizzo on the beat.
Madidi.
Mina nights vile unafanya kweli kadeila kwa medi mikudiki kama teli. Shashke ni metapaka roremi maiki, giz double genje za kisemi. Umevaa indenga sidai kulenga na zichi, kabla sija kichi ni warema. Kwanza luku umegapi meninyuaku, mina kudaike huti ni jindazu. Kanistoko ya matire na jirianyu, leo na gonya kutoka bakmanyu. Kanistoko ya matire na jirianyu, leo na gonya kutoka bakmanyu. Sia tichocha, weni kifaa, peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Sia tichocha, mini kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Let me get right into it. Me been bad like me been through it. Yo, let me get right into it. You know me feel like me been through it. Yo, 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 boom, 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 big boom, pa girl, me need a dumper track. Like I tell, me need a room, a lot deep stroke, a man, you need a bit fat. Like I tell, give me that gangster love.
See at the church, when it kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Sia tichocha, mini kifaa.
Peng fisa kila zinga koisa.
Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Mina kuzega tukiinza kivyoi, unapiga mariuzi na kacha na mdowi. Mina kuzega tukiinza kivyoi, design umezichekesha rima siroroi. Inza kivyoi, inza kivyoi, unapiga mariuzi na kacha na mdowi. Inza kivyoi, inza kivyoi, design umezichekesha rima siroroi. Kila zinga na nyemere ya ringi Saudi, Stella mamwere wana kudungis. Magiringo kama wode wa kirukis, ukikosa riang nivutie mukish. Umetight niche gere nikiwasha, ya wanga adela nikaka na pigangasha. After party ni kugeje kuziwasha, temo lipa baby umenikabasha. Sia tichocha, weni kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Sia tichocha, mini kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Big bomba girl, mini da dumpa track.